자 personne ni tu tu goûtera il giorno ni emeje kugera giza mahirwe mazinga kwetera il giorno ni nje na kwe oya singo virukane chaka kudinye tere Ninja nawe Oya simuviru kande Chaka kudinye tereye
Oya simuviru kande Joro ninje nawe Mungu imisozi jihumbi na uwanye nawe Ushize wajie nchaka kubjina na nawe Usigi joro nasinye kubjina ninje nawe Urazi cherura murichira ndagukurichira Uranye jerura ndirimbira ndakwere chera Habaza kuzabaza bafugu bacisha handi Kuma matkitu vijini nwaro kuitabara Uvu gavu ngavu uvu ngwa yigarami Yigaramiye nabonye mu rukundo haba mutuyira twinshi izindi zose kuri njyewe zirafunganye yerekeza iwawe gusa niyitunga
ijoro ninje nawe oya simuviru kande chaka kudinyegereye
ijoro ninje nawe
ijoro ninje nawe oya simuviru kande chaka kudinyegereye Chaka kumenya niba kukutazi kubyina cyangwa se bakubyinisha nabi
Christopher, then in a no name, yeah.